sanyiwo okulemerako njagadde kutangaza ebbaluwa namba 2 tuwandiikidde Mayinja ono nsanyiwo okulemerako njagadde kutangaza amanya munnamasaka sereko emandi wakobe gavumenti ndabye yakakuta ziri endala tusoma mbitabu wayimba bizeemu ne kakano leesa olulala ova kuno dyeri manemeka ofuusa ekirala gavumenti ogifunyeemu mu bivumo by'okutempiya gw'abantu baamuganye luli bakkiriza nga bakuwa mmotoka waliko ddi mukwano gwa Museveni okuggyako luno olw'enkulabye lwewatijjanga onoonya ssente tubakooye basajja mmwe weekubye weekubye Mayinja weekubye weekubye walaze obunnanfuusi weekubye weekubye Mayinja weekubye weekubye walaze obunnanfuusi kumanya Ronald waggwako nasooka kukulaba mu b'emagere nakubiri n'oddukayo nzeeyikaguta nakuwa mmotoka kati nga we baaganye mmotoka ye gikwata ogizzeeyo omugambe baakuganye waakiri agiwa bamwetaaga omuntu gwe baaganye y'oyo gye wadduka ow'emagere naawe n'otukubiriza nti eggwanga tetuliwa mu ddungu nampa we ng'otusobedde mu myaka gyonywera ku nsonga gw'abantu baabukyayi gwe weekyayi olw'egy'emikuyu Museveni baamuganye wabuuza ni Mayinja olimba bozoonoonya mutwalo mu bivvulu yogera amazima ebirungi obyogedde bikoleddwa Museveni nsiima badde nkusuubira nnyo okuvumirira abappa eddagala weekubye weekubye Mayinja weekubye weekubye walaze obunnanfuusi weekubye weekubye Mayinja weekubye weekubye walaze obunnanfuusi ng'osuuta ng'ovudde mu b'emagere kirabika wabeebuusaako wayoola omusente gwo mu budde bw'akalulu ogulidde ne guggwawo kati oddayo mu b'emagere ekiswaza omugagga ntula ng'ate yaziridde omu n'essente wazikaayo omu ani gwe weebuusaako kamiliyoni ontabula nnyo zimbaligase mu by'obufuzi openo deri n'ow'emagere ababuusabuusa bebekulu nkoneramu kasirini kusaasira mugumidde ku kigambo kyammwe bigi ayo oli wakabi Mayinja osaana kusomesa otegeere eby'obufuzi tofuuka ekiddoddo kibeera ku mazzi ne kikulukuta weekubye weekubye Mayinja weekubye weekubye walaze obunnanfuusi weekubye weekubye Mayinja weekubye weekubye walaze obunnanfuusi weekubye weekubye Mayinja weekubye weekubye walaze obunnanfuusi weekubye weekubye Mayinja weekubye